1.
When we made it in early day, only night and days, you're my daily grace. Baby, baby. Tena kwako natubu sala, umeshika idara. Watu wezi bebi, wanachimba mikwara. Ubakutalisha jenga, yafike mbali mahaba. Ukinigusa gusa gusa, moyo unanidunda sijuwezi. Talisha jenga, yafike mbali mahaba. Ukinigusa gusa gusa, moyo unanidunda sijuwezi.